Bonville, baby.
Story mingi kanyagia staki to converse. I'm hood to the bone, check initial converse. Career meeting, I was a boss, I gave a coffee to Anan. Get yourself a gun, I'm taking you out of demand. I do busy chonyanya flow, yako mina kusanya pants lines. Kazi kuwa bigger blows, kuwa kana ni mezi pini, mezi pang. Nimekuja kuwa nyima raha, ulimi tu silaha, nilishak configures. Ay, nina flow you fanya demo, sikie kujimanga. Iyo bifeka kwa dera, wacha kujigamba. Nita spill kitu dope, adina kata kwa jam. On my way to brains, but I think nika kuna jam na overlap na kata na vita kila mtu napata kuna vitu nilihata so lazima tazipata nilikuwa na dunga bata bata hii nataka jays don't stand on my way you might be the case oya boya buda niko wera hakuna haja kunikera kwa rap game mi Mandela nilipata fans bila hata kuza sera oya boya buda niko wera hakuna haja kunikera kwa rap game mi Mandela nilipata fans bila hata kuza sera. After us, mina chase after dough. Uki chase after us, wona taka tu madondi. Kapit ni sick na ita team for a kombia. Kata crush buda nili noki, noti. Do you copy? I'm the shit buda, nche enchovy. You my bro, but I'ma take the crown low-key. As long as niko high, itabidi umehama. Kwa graph ya wakali, niko on that y-axis. Kwa kwenye street, oh do, I'm the lawyer. Nazidi leta balas, me my shit. Kutusiwa melanin, chocolate, tangu busy, mu Afrika. Ay, na overlap na kata, na pita kila mtu napata. Kuna vitu nilihata, so lazima tazipata. Nilikuwa na dunga bata, but sahii nataka jays. Don't stand on my way, you might be the case. Oh yeah, boya, buda niko wera hakuna haja kunikera kwa rap game mi Mandela nilipata fans bila hata kuza sera oya oya buda niko wera hakuna haja kunikera kwa rap game mi Mandela nilipata fans bila hata kuza sera na saka 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 mina saka do 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 nataka hizo shillings shillings nataka hizo shillings shillings mina nataka hizo shillings shillings nataka hizo shillings shillings it's a one man army nimekuja saka money flow chafu yani itabidi umeta money it's a one man army nimekuja saka money flow chafu yani itabidi umeta money oya oya buda niko wera hakuna haja kunikera kwa rap game mi Mandela nilipata fans bila hata kuza sera oya.